Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nugum jiratu bobi jenga fandu hala Mamadou Sama Sibou Diom wal sakrabe hedibe. Leydi Mali ndi jamidan taltara hande nyalom Mali annandu hertanango nyongiti yo ele ala halim ben mo ndujinaaji kewdi nyongiti be Mali na lele de kirundude e meden. Sendikangaaji jande doore darni tafunde mutere golle mabbe ciagal jooda halaaji hakkunde mabbe e gouvernement. Barde seeden fadde idi laydandi hultama wiide cuguuji balidi newaaki fe bamako do e wi njobbenna njeyobe yu saabi rafnde nagu yeltindul dabaaji ciagal leedi di mun sembe kamaru jamen hande beten talataare 9 juin 2023 bismillah sakrabe. Nde no talataare hande 9 juin woni ko leedi ndi leedi Mali ndi yambinta nyoloma hertanango nyongitibe yo e wattu mo ujunaaji kewdi be Mali na leede Burkina Niger e Mauritanie kanon yogabe be do nyongitibe jabe region gaji tumutu e menaka bami anniya wattude telaaji denagu e tawde fuf wonko Umar Wagol hebani kedda fa tango kanko Alcissé
le ko sakiti ko yoge nyongitibe jeenobe leyi lamu gundam kanye tumbutu mbirfitiki en nokkule mudu en ko buri hewde mabbe fa no gonno le d'accord de Mali koobe wonde nokku no dirta dem beera leyi leedi Niger wabbe dido imma draju lamu koobe leedi Mali ndi kanye faabotobe dun Aboubakar Cissé maire Tombouctou
Nyongi tibe ngono be tombok tu yimbe lo ngombe le ngalurde jati bisiminbe nukule mabe be jipi koli dibe HCR fayoto development social ana wundi no faba debe
yoga nyongi tibe ngartunobe li region gawo kanye menaka njopi nukule mudu en kasen do wayde ndenagu bedo yimbe le dogi nukule mudu en wataguna andire bukan fafa kanye labzanga nati li lady Niger ndi Abdoulay Amadou Kene o goto en gondo en jupinobo golleji nyongitibe malion ko wonbe nokku no dete Niger
fede HCR dardi mabbe yimbe hewbe jaanobe fu hebi wartude sabi fewre wata guna fayotade labe zanga kabaru o anatiidi no tosanne tum jaati lati sababu jode galleji kewdi wartude tewtude denangu do
odo nyaloma no wonde yambinede wakande malion ko be gondi yopude nokkule muden sanne do wayde denangu
sakirabe tuta haklaaji mo du kamrañu banga bem am Facebook e Twitter bak hikka he be du juin 2023 mbien fuddi kenyen sapu jena lewru ndu ndu tatay li ni fuf ewde kay yotade yoru fanguy san kulkuro e tumbutu mbien imuji di nyeloma gobo kay hultan wiide tidal futa kaka wi kambe ardibe jandeji di dandu kanko idirta sakku hejaabe gonbe leedi ndi wonko be ne kedde fosta ngo mar wagalu
to kayto e buri imotop uynaaji njoyom e peccale centre ngay sapu e nay wadobe bak technique du an hakkul mabbe do kulkordo e buri ujinaaji didon e temede jaddo yom to santo e buri imotop uynaaji jaddom robel ujinaji tatom ana hakkunde mabbe yoro yodum imotobe chapande jenayom en jaddom ebe lei seri ngay di furo segu ko buru imotobe uynaji sappo go o ujinaji joyom be fu yorobe e peccale centre ngaji sappo e nay tumbutu yo imotobe ujinaji didom e temede jenayom en jaddom robel ujinare temede tato e nogay e tato ana hakkunde mabbe to kidalto sukabe temede tato e chapande jion kani wadde goldo imugol hitane hikande
kanyen kay to tumtu to non den no bak o tira kay kama seden sabi ka ile centre ngaji garba may gay kanye lycée Mohamed Alassane Haydara den no yu sabi kasun ko be bamino aniya dugu de farma be ben nangede fande ben li kabaru di murtre golle syndicatji jande dure darna ma tafun dum kanyen dum do humpita wi ardi be sen kay di dum do yu sabi jodo halaji hakun mabbe gouvernement o don no tobbe jena woni himeji mabbe di be daltata ben jungu amkobe kanko docteur Hamam Mayga woni secrétaire général SNCP ko hanni hawa berti kadan fastongal sisi
mi immini murtere amende sabi mi nardino kana ko be leedi amendi hedomi yalla won dabere mobe kebanta himmeji amendi hebata fe yontere be puddi hedade mi won adiji dibe bamani men lati di sababu e jude amem darune murtere amende tafu sabi inna basi o fudo wonno balle sapo e joyi min cindi murtere amende tafu fami jikito joda halaji puddude hakune amendi so tiagal majum min jihi e be jogi anniya lobbo hunchande hore kulleji dimi tewtirta be di min darnam fi murtir amende fatima an on so wana dundu be andani wiide miden baawi bantude sawro amen min jukkito e habu amen
bibe li mali mi ngoti ke nugal serengal ne nyande alan jabbido den no di do ngada ma do tateli ndi fuf le mbende ta ko moya ay do alhali de jere li leedi ndi den no no hultiri kambe nyongi kambe honjotobe kan non dum do ben wada kali nukuji di fuf sabi rafndenagu nan no ko dum fuf fani famade landal o do wote o kanko ben fatiya tara won ko hebani ka defo sang umar wagulu e alsisi
o do jangino jande do dowure mamadou gisse o yuko na taykiti to leedi do woteji mali ko be jalti sanne koliti binguleedi yankaku mudde e yidde leedi ndi
o do wote latige sababu e juure kanan ko be leedi amendi kayen malin ko be holitide adnaandu fu wiide e be baawi landinde woteji di darde mudum momni sanne fewre woteji ngaroji wadde fa naba en lawul jom homo fu waawa hore mudum fay goto fati immono goddo
ko nayri bangal andambe kabaru sariya kanko noddete Gabriel Camara o wilamu ko be leedi mali ndi ana kan hebuddo en hakkille hon tiida laji ko mata leedi do woteji fa landino woteji goddi kasen ngaroji wadde leedi ndi
ko hani famede holitere odo golle ni woni nukkule yogaji ka heba e wutude wajibi kina kana ko be leedi amendi daro darre mudum be piya dabeleji yalla le nyalade ngarode so woteji ana wada leedi amendi kasen fati dido nukkule na bedo yimbe takke bangi tiida la oka be kolitama dum jonka kambe je itude dabere no yawi fewde majjo
par rapport a tout cela
fedno deten model mali kanye kosem dedo pelle didi nabi tekiti to mudun en le do wotedi kani wadde do be bi le golleji di so wonko feway wonko fewi le hendu be beltiki hen
balde sede fadde idi layrandi jamarande wuyti ke ciati men cuguji bali bamako do badade mudu den no hakkunde yuna soko no temda sefa e wi kambe njabe yogabe dum do yusabi rafnde ben bedabay di kewa sabi rafnde nagule sahal e wudundu den no wobbe ka wulti wudi sabi dabaji kewdi no jattine yaade le de kirundirde meden jara fasko yi dardo ko de li galbe yogaje keddan fustan umro wegalu e alcc
wakkat sappo yamde yettiti wakkande min jottoto galbal lokkuno de sabatere lafiya bugu do ci ciogu dabay di fano godi kambe sottobe bi mi ko lati sababu mudum yo bi etidi hebude dabay di wona ko yafi
ciogu balu hakkune uine sappo e jettiyade uine chapan jeddi woni hakkune mudum fa ita bali nara ngadda dum do goto goto fu temede jeegom won daloji adna do lawungu bi jedu wona hunde newinde fi chakuru dum uine di temen nay to itoita balji warno to do hipponguja na wade fewde
na ataka make hitani kande dum tiidi sanne no sodo jottibi le galdo galbal kulitiri wite
so gonga o cogu balji kana tiidi sanne hikka di mbawa sode di tii nukule tati jami jom ana heba er goto ko ngomi do fa hamni heba e mbali balji di ka cogu mudum hala mudum wawa memede fe hikka
balde sere hiddi e julde layende ko heewe jamar de ka fu heba ko lay yo tafen wobbe dumbi mun choto faande julde de battiki modde cogguji di jippo kambe sottobe be mbiri juldinde beedi battade fuunde cogguji burta tidde
bangal yewtere mede hertande zoom sur hande mon hala ben yiltugol yiltagul jamma gondu latingol ben tawangal jokolbe yogabe denno be wadan dudu sarabe andana hen fay hunde goto fuf duwe tawar mudun odo yeltugol do yiltagul kanko adama amadou haydara won ko ben ke da fastango umar wagalu
sina jomun heba tajiral ina mun e bammun fuan dani nyaloma di do tawna yafi nan hore mudun si gulliji di fu gollan jabata torra mudun yotto fi goto gondo li nokko dum fu yalla joman heba no yaltira jamma odo suko debbo munu dire sada nyaloma wadan hore makko neddo chaahido so bami fa jamma nati du kanko atto yimbel be fu lelade o mun chofo o fama yalla sara makko kany yimbe galle be fu daniki demmo surata koko won so mo golla e ko mo golla to fu sella wadobe non be ko be jiggititta attawan sara be an burbe hakkilaji latidi be biata be nangandi attawan don jaati sara be yabiri dum wadi wakkatiji so be nangama yidu habba hore mabbe sanne
saka on pam wiide dokaten ko barjuma hande mi tan tambawo hidaade journal do men viamo bangal numero 37321 yotrede su tawani fu dona hebe le application su tawani yo do play store o cede yotre meden magazine yotre meden magazine handan yo do kabaru hawalu mi don no yo butulaji posone kiddi di nawtorte bangal ndiyam jumri ne ben kosam ko nanne mudo le kirduji di don no telaji farati mudo dun ande kabar mudo wi dunke embe kanko ben nirado amanto kutalto maryam kulbal won ko ben kedo fostango mi hora yo janle jaf holli hen yo alhaali jande e manaji to kuccara ton ko semnete feccata le hitande e ko buri nyaaji sappo litruji posone dum walda e ko yeyete le lumoji di sabi rafi baw projet nga juinaadi yalla renude dido mbutoji di fufu muti golle e le ngalure haburimo amour kita horejo kawaru cennam e kala ko uli e mudun to kuccara ton politi wide nano ido mbutoji di dernete yalla de mbawe nabede nokkuji goddi non dunke embede kay ban kawar mudun le commune ngaji zegela wetela sensina mbo pesuba morignemu e ko nande mun de dido nokkuji fuf yalla be ngada mbutoji fa ido den ndeno sabbi kabaru kalisi tarif nati golle o ko dabra fiyama yalla itude de gure de ndurno latake tadel godde ndeno nawtoral di kase madum wattule le leedi ngoni dabreji e kambe demobe nawtorto yalla wodade di jogabe mabbe anandani tellaji ngondi edi do kaaki posone to kuccalatum de holtiwide ciagal ko be notiri de do posone de kala kaaki bilide majji hana fe resede sere yimbe edi hani majjinede sabbi di moyna fe cellal no holtiri be do naturgul dido mbutuji di posone jalti mudum lato sababu nyawuji hono cancer reddu goru cedele guru terde ko nande mudum yusuf jam sidibe yo dogotor to seref kuccala o gonini o do kabar o dene soni neddo memidi rawlata sababu kuteji mudi do tergal mudum gite mudum wadum sabudi nyawuji kewdi dum wadata dum e le wattu duminde no holitiri kanko dogotor o to suktun dum o do golle on awudi ka gilla joni hewbe andi forati mudum dedo be holti wiide sabital kanko wona tortodi ko buri hewdo dum non man dido kaki di tawbe do ngatana hakillo kabaru cenam mudum dono deede produji di soni di codama di nawtorama an hani di mudine jama o pati dum fulato forati wonande sukabe dono bangal kawtal kabaru hawalu puddungal nyande joy le rouge to kuccara ton imadaraji famingul kewdi ngadama amadou kay tawni horojo kabaru cenam to kuccara to holti wiide hana fi neddo andana forati gondo e hunde jokkadun nawtorade dum wakkat joni mbaw jati wiide kabar mudum boytike sanne ka non faandis ko yogabe na nawtoro dum deno mi jigitoto remude haburi mo e doguli dal semdete papoto do min e golle o min fufu mi jigitoto be dandi famu jama o e wi dunke hawlu fay ciagal lotumuji kewdi ngotoji engrais ngaji marun posone e faandi forti modo wonande cellal den non haani dabare dumine hebene kabar mudum.